magaalada Garoowe ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jibinayeen 13 arday oo bartay xirfadaha gacanta sida soolarka iyo korontada, islamarkaana ka aflahay maxadka farsamada gacanta ee Nexom. Waxaa ka soo qayb galay munaasabadda qalinjibinta madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Elias Cusmaan Lugator, maamulka dugsiga waalidiin iyo marti sharaf kale Cabdideeq Cabdiraxmaan Warsame, maamulaha maxadka farsamada gacanta ee Nexom, ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay.
Program ay ahayd inuu tababaro 175 arday oo baratay soolarka iyo korontada oo ka kooban 17 arday iyo inta kale wiilal ah, 17 gabdhood iyo inta kale wiilal ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan nahay ardaydii institute-ka ugu horeysay oo soo saara arday gabdha ah oo shaqeeya oo hadda ku shaqeeya korontada oo suuqa si fiican ugu jira, soolarka xirxiraya, guriga korontada gelinaya. Sidoo kalena 175 arday, 50% ka mid ah ay shaqeeyaan hadda, kana kala shaqeeyaan Puntland, Boosaaso, Qardho, Garoowe iyo degmooyinka kale ee Puntland ka kooban tahay. 175 arday, 50% ka mid ah ma shaqeeyaan hadda. Waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweyne nala joogtid.
Elias Cusmaan Lugator, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, ayaa u hambalyeeyay ardayda isagoo oo ku bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen, islamarkaana xusay in dowladdu muhiimad gaar ah ay siinayso sidii loo horumarin lahaa barashada farsamada gacanta.
Waa bogaadinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo shirkadda Nexom iyo maxadka Nexom iyo hay-adaha ka qayb qaatay barnaamijkan aadka muhiimka u ah, oo tusaale idinkaga filayd sunduso halkan isoo keen hortaagtay. Waa tusaale aad u fiican oo rool model u noqon kara dhalinyarada. Jaamacad bay ka baxday, shaqaale dowladeed bay noqotay, kuma qancin. Waxay aaday inay barato iyadoo gabadha farsamo gacmeed, iyadan qalin jabin bay waxay ku biirtay isla maxadka wax ka baranaysay. Ta macnaheedu waxaa la rabaa dhalinyaradu waxay meeshay joogaanaysan ku qancin mar walba raadiyaan inay aqoon kale iyo khibrad kale intaba helaan. Farsamada gacanta iyo technical coordinate siyaasadda dowladan waxaa ka mid ah in la taabageliyo, la horumariyo jiilkeena dhalinyarada ah ee waxbartay, in xooggooda loo duwo farsamada gacanta ama technicalka kala duwan noocu doono ha noqdo. Dowladda waxaa ka go-an in la awoodeeyo oo la badiyo technical schooliska.
Dufcadan ayaa ahaa dufcadii shanaad ee ka qalinjibisay maxadka farsamada gacanta ee Nexom magaalada Garoowe tan iyo markii la aasaasay.